mokga wa Democratic Alliance ka hare ho motse wa Namahadi, Ward 7 ka hare ho masepala wa Mafube, o ngongorehile haholo ha e le mona baahi ba teng ba sena ntshetsopele ya ditshebeletso tsa mantlha jwalo ka metsi. Baahi ba qetella ba lo ipatlela metsi nokeng ya Wilge, e leng hore re a tseba hore yona hammoho le Vale ho na le seretjhi tse hlehlelang ka hare ho teng ho beyang maphelo a baahi le basebedisi ba metsi anana kotsing. Re boetse ra tseba hore ho bile le court order e ntshitsweng ka di-28 tsa April lemong se fetileng e qobellang masepala hore a lokise taba tsa di-storage hore metsi a tsebe ho loka. Fela le ha jwale ha o soka ho ba le letho le etsahetseng. Mokga wa Democratic Alliance o boetse wa ipiletsa ho masepala hore masepala o nke maphelo a baahi serase hore baahi ba seka ba kotsing ba hlokahala ke dikokwanahloko tse tla fumanwang ke ho sebediswa ha metsi ana. Mokga wa Democratic Alliance o ikemiseditse ho lwantshetsa ntshetsopele ya ditshebeletso e lokileng setjhabeng.